Dia kutunda kufanya nini? Dia kutunda kufanya nini? Kama ni mbaya, you know how we do it. Let's attend at your fun day. Let's go! If you're on TikTok, I'm sure you've seen this dance. Kama uko TikTok, najua umeona hii dance. Shoni tamu unatumia microphone mbili kwa ni kesi. Unainama kama kabuda. PNK drop.